DJ.
Acha maneno weka muziki. Siski.
Ate hot.
Siski. Siski.
DJ King.
Tena nimekuja na ubaya na venye ngoma zangu zinachezwa kama kwaya. Mahita chora chora sitabini wamekwaya. Kwaya, kwaya.
Niwaitie mtu next mwenye tawabamba. Mwenye tawabamba.
DJ Kingpin.
Haka kademi kasi mi joka kovero. Kisham sham kinyam kitam.
It's Kingpin the DJ.
Mele watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving.
DJ Kingpin. Kingpin.
PC says he miss feasting. G-strings clean clean TT nyo.
It's Kingpin the DJ.
London, London, London.
Na bado anagawa na bado ya kutengi. Na bado anagawa na bado ya kutengi.
Tunasikia bitu na tetemani na kutu.
Yo, 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 pull it, pull it up, my
name. DJ Kingpin,
London,
Kingpin.
London, Mumbai.
Na bado anagawa na bado ya kutengi. Na bado anagawa na bado.
Tunasikia bitu na tetemani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia bitu na tetemani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Ana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Moka nkachupi, sezi kwambia rangi. Nukizua zogo, badu tapanguzwa na
DJ Kingpin.
Keza kubazenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui kurequest, adirachwa na kunyima. Atukuna tatu kumbe budani mfucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kedomo, ganga. Niaje suwa tunipedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa ni kala la fofo. Don't touch kani toja nimeipiga lombo. No no hadai straight anataka combo. Shobo rice peas ngofu chomo adi koko. Choko sezi mainshimo kani mwono. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Nigasaki, nigga, nigga fucking. Manjeke wapige luku kesho watu kuje kambi. Kurutu wanakutu minatako pakwe rami. Sima yo kituka imenuka imeoza. Akibonga shit mwambia ende ya kaoke. Kijana mpole smart occupation pickpocket. Mange usome hiba wanakai.
Wanakai kiso kwa ligani noku riso kwa ligani noku fitu kwa rahani. Na kundolo kwa rahani ili kwanga wena na kitulia kwanza wena.
Making that dance floor shake like an earthquake.
sham sham kinyam ki tam 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 tam. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyazi menda takapedo. Demi kafupika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu panga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku jiponyo. Yap yap kide mpana.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyazi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu panga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya ro inafanya nini kumbash. Na wekea minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoki rudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simpo stivona. Nua sijali sijali kia unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sitani.
Hata kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyazi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu panga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha ncheze kaa mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Kutoa stress na nikupunguzie nyeke.
Akadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu panga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Ariba diba adiba diba dam. Ariba diba adiba diba dam. Ariba diba adiba diba dam. Diba 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 dam. Ariba diba adiba diba dam. Ariba diba adiba diba dam. Ariba diba adiba diba dam. Ariba diba 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 dam.
Leo nikupati no tire. Nikupunguza uze no retire. Ariba diba adiba diba dam.
Pull up.
DJ Kingpin.
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him. And your sister is dating him.
Kang 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 kang. Oh na 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 yeah 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 yeah. Manzele we 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 we.
Volume the music.
Adiba diba dam, adiba diba 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 dam.
kama kawa, tuna ban kama taya. Leon kuji nice na my yangs, stream ziki rice na my dream. Kitisha upewewe, ni kuji nice tu na manzalewe. Yeah, dunda, your body find out dunda. Na mzinga zimerunda, 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 zimerunda.
King Ben. back left. Paparazzi wanipanya kumpanyo chirati. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Yeah. Apo tu, apo tu, apo.
DJ Kingpin.
Internationally connected and locally accepted.
DJ Kingpin.
Show them how it's done, homeboy.
Uru gades tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canada, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa ichoy, tisha half-pick. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tu sijali, atuku judge. Apo tu, apo tu.
Niku handle, alafu kamtu toweloka kia mlango. Niku ingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itane.
Das tu sijali, atuku jazi. Sawa.
Mpaka namba yake nimeblock. Hadi IG nda kushow.
Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia nimefurahi. Kidogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini, akanichanganisha akili. Nikamnyandua, tukarudiana. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting amenisiti kamote.
Nambisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala.
Dogo.
Ikishuka ndo hatari.
Dogo.
Asijepata madhara.
Dogo.
Nambisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala.
Dogo.
Ikishuka ndo hatari.
Dogo.
Asijepata madhara.
Dogo. Nambisha, ananambia chumbeza. Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala.
Dogo.
Ikishuka ndo hatari.
Dogo.
Asijepata madhara.
Dogo.
Sugar, 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 s Kuchagua mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu ya mbikuenda. Mini zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu mwako sioni. Penzi limetarakani na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvai baibu ikanga, vyato vya kuchuchumia kangaru. Kisema tuitanga, weupanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Size yangu, yani nalio deso kunawa. Na filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, kwako natokaje. Hadi bububu mepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba.
Tuliburuge baba, chimeneza kunengua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanka, mambo ya kujizimu wa navaru. Nifunge upande
kanda, kumawe
kwa uwa kwa kwaru.
Vanilla nila, tam tam fiti ye, niki chenga karo chamila.
Chenga karo chamila.
Come on,
pole sauti watupai Kupali pambe moto Kama mafuta kwa karai
okay. Na uliva katoto ni toto Leo mpaka koko iko ko Kito ni kulamba miko ko Saka fadi kwa taniko ko Ko ni koko Mama taniwa
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Imeziti utamu
Nikumeshe She she
Asa kukwacha we
Saweza
Ninde kwa mwengine
Saweza
Teuri sina Chisi tuwa chese shana
Tunashikana shikana Tunacheze shana
The DJ are the DJs wanna be When they grow the f**k up It's the one and only
DJ King
Too hot For the DJ who's got that party turned to a crime scene Because the ladies have been fighting over
Tunajua tu ni nani
DJ King
Yeah, yeah There can only be one king in the jungle
My eggs, my things, design me Me not die, could you nice Now my boys, my shash, keep that scene See you, you let the bus See you, you let the bus, design me See you, you let the bus See you, you let the bus, design me
Nimetulia na mandong Nakiateka anabo Volume leo na tunisha hadi so Nikipewa notice, missy mind Loni good vibes na mangwai Kisha mawarosho kwa vaite Nishike jaba na maboys tuchane Nasikia kuna pengwa na kuja Tuchange tutumeza uba Leo ni kutema na kukuta Yo, sameti beba
DJ Kingpin
Play nyonya
Me not die ku relax Now my eggs, my things, design me Me not die ku J nice Now my boys, my shash, keep that scene See you, let the bus See you, let the bus, design me See you, let the bus See you, let the bus, design me
Bus, bus, ebu katika, mikono chachisha Kani moto tunawakisha Ni ku J nice mam, zinga tunazamisha Usilegeze buda bada waitisha Ni ku relax Na ma puff puff pass Na tumejipin na makapaka das Hakuna kuswipe leo tunalipa cash
Tuna party tukiserembete kacho na makuanti Kagial dema wine kulu kulu jumping Napenda big body dhumbu to the wobbling Alumbu tutashimbetika na makali Get crush na kutora hamba tani Jukani shash nimejithembete shaza chuani Leo kutembeteka diva wangapi Na daika leka nyombo toi juniko na taki
Me not die ku relax Now my eggs my things design me Me not die ku J nice Now my boys my shash kitak sim See you let the bus See you let the bus design me See you let the bus See you let the bus design me
Staki namba mina taka kukukuna Kama pombe vile na kunyombotonya Starembete fambatala piga kengele Machumbudura zao ni makelele Kio mbatasha sambatasa kitunase Zikishimbitika na kupambatasa Hambataga fambatala niko chasing Zikijipa jambatanga niko blessing
Jilete nita kupiga rhythm ukitaka utete Leo ni kukata na mizinga ni tepe Mademo kibleki badeng ni wateke Juzi meshika design mina staga kakiwete Chiki luku tunifisa ni medunga fete Na fizo la mefunga beat kuliko kamete Mete manyonyo, wana ni bamba wako sete Design ona kata kiuno kama chete
Me not die ku relax Now my eggs, my things, design me Me not die ku J nice Now my boys, my shash, ki taxi See you, jile te pass See you, jile te pass
Anapenda kufurai Kila mmoja anapenda kufurai I take myself, I'm doing fine Nataka Kila mmoja Kila mmoja Kila mmoja anapenda kufurai I take myself, I'm doing fine Nataka kuishi milele, I don't wanna die Smoke cigarette, drinks to refresh mind Waiter, waiter, waiter Ongeze another round
DJ Kingpin
Kila mmoja anapenda kufurai I take myself, I'm doing fine fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh my waiter. Waiter, waiter, ongeze another round. Waiter, 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 nataka another round. Waiter, 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 ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa ina kata, chupa ina rori. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. Na ukispendi wana plan za maguri. Ndondoki hapana na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia za fanana. Na stukia shakwa usiku sana. Kili naniambia kuna kitu cha kufanya. Na mwenye msana na mpenja za ujana. Kumbe na nijua bala shit no plana. Na una yota yota shanza kuchanganya good. Ya gara go but no one for the Lord.
Baby, 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 baby pia beste zako gote ni beste
yangu.
Safari za kidiva. Boo baby boo baby boo I love you. Boo baby boo baby boo I love you.
Preso.
Boo baby boo baby boo I love you.
I love you baby.
Boo baby boo baby boo I love you.
Nakupenda ma. Miu kuwaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. Two problems.
probably right.
Yeah.
Apart from, I'm just trying to hit it for life. I've been with hoes now, I'm just trying to get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri kajini, kipini kwa kitof. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Haran sinemoli, let's donate santuli. Baby boo, I'm in love with you.
Boo, baby boo, I love you. Boo, baby boo, I love you. Baby boo, I love you. Baby boo, I love you.
I love you, baby.
Beautiful, unaniumiza.
Why you hate me?
Siwe wangu tufanye miujiza. Na vile body na go, macho ina roll. Vile body na go, macho ina roll.
Mpaka calls in a toll. Na kama sita yuna kesho. I done seen heaven.
Yes, my baby.
Girl, you got me high. High kama niko juu ya kete. Let's go. Na kama sita yuna kesho. I done seen heaven.
Baby,
my girl. Girl, you got me high. High kama niko juu ya kete.
DJ Kingpin.
Do not reverse.
Motherfucker.
Do not reverse.
amebeba kuihando jose ni leba. Unafanya Ken Rezi ya na top so soon. Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda hii mali ya kichafua chafua.
Ana
kabaya
DJ King Pee.
Zimenyanya macho Xi Jinping. Mashabu Kim Jong-un. Miko na mandi tuna make mamuza Tycoon. Mina penda shori ya mebeba. Kuihando Jose ni leba. Unafanya Ken Rezi ya na top so soon. Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda hii mali ya kichafua chafua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda hii mali ya kichafua chafua.
Nina medina kajin na kibao. Kwa kuri nimeseti ma 20 junamba. Katuto bana kakuna rangi dao, minarai jokuwa ya napiga piga mao. Hey, akona one, forehead moja bwana jo atari. Akona two, lips atanganya kaza zari. Akona three, tabia zitanfanya ni kamari. But either way lazima chorage saba moja hatari. Jedaki Kalahari, na mre design ya gari. Niko maji jo bahari, bada sundani usiwari. Ni babula wa geta kinyona na toma lesson. Romana nkikupa session ya session nupaga special. Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Mi upenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Miupenda hii mali ya kichafua chafua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Miupenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Miupenda hii mali ya kichafua chafua. Zoezi kama hii sitahema. Mtoto mzito weche kifiga. Kabaya generali sama yes I. Nafunga mistari doba jela. Minawe katika kama class teacher. Nina mbugi unaform nitaitika. Haga majimaji nikikatika. Sponyo wana buy drink amebambika. Pale baya sana mark register. Anarungu fulani na mwita afisa. Tulifika na bold kurudi kalesa. Chirome jing na mastori za chacha.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Miupenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua. Miupenda hii mali ya kichafua chafua.
Ana kifua kifua ni na mafua mafua.
Vile masoshuni kwa milia. Ukimada tokens italia TTT. Nina mandugu wapo inda sika miti. Nisema kabla Fadela niandikwe kwa ofisi. Heri nikachora ne matatu kwa mati. Suni katikie nkweke. Ndani andenge tuse pepe. Kuja solo bila rendende. Niku spoil na usime pembe.
Chiza nika unakuna kichwa.
Kulia mokushotu na vyote Teka steki ya bucharu Kidunga hiyo mindi unafanya left cross. Stop by Mizinga, we on course. DD.
Si unajua tu ni nani
DJ
Juni shere, ramu stare Hakuna kubleki ni kupatiga de Juni shere, ramu stare Na juni weekendi piga nuru wase Sili weekendi Na tunakula happy Tukichoka tubleki Repeat, repeat, Sili weekendi Na tunakula happy Tukichoka tubleki Repeat, repeat, Umepiga wax toka Monday hadi Friday na uko madoka kitu kame ingia mfuko imejaja uko na faraja kuserereka na kupati ndio haja vutia madema boys zote wa come through pigia wasee wa show wa kuje club unasika lesa manze wapande matatu ikifika time wa show ya vae viatu ni sherehe utadhani Johnny Christmas gandini zetu hakuna well wishers ka ukunyite imanze please keep a distance tunakula raha mpaka wanasema Jesus yeah. Ni sherehe ramu stare hakuna kubleki ni kupatiga de Juni shere, ramu stare Na juni weekendi piga nduru wase Sili weekendi Na tunakula happy Tukichoka tubleki Repeat, repeat Sili weekendi Na tunakula happy Tukichoka tubleki Repeat, repeat
Wako wanakata waba Wako wengi wengi tena wamebeba haga Nyingi na zingine tunamwaga Tuna enjoy weekendi, pesa tunaspendi Mageso kali wakali wale sweet kama candy Hey, mina benda wakibendi Say, nasichoki kuwa grindy Maisha kufurai kile wiki kiwa endi Oya washuwe wana, wambie kama jana Kiwanja kile kile weekendi tunakutana Ni unasi tunafanya, nakuja hadi nyanya Kama huja piga doba kikando kikusanya Yeah, hivyo ndivyo
siufanya Juni shere, ramu stare Hakuna kubleki ni kupatiga the Juni shere Ramu stare Na juni weekendi piga nduru wase Sili weekendi Na tunakula happy
Madini classic
Hana sama ni mwati Handsome
Sexy mama sita Kuka pia ganji shilina pita Señorita si umeni itai Pepeta majigi chumali na pitai Pindua michezo kama loto loto Leo tupo geto na watoto toto Saru na madini ya ni moto moto Kisima, kisima Misitaki kisima Alima, alima Leo nina jembe na lima Katoto kameiva embe dodo Yani katamu chapo dondo Natamani ni mpige hata mboko Hila napenda kushika
hiki mboko Kona, kona Katoto kona, kona, kona Kona, kona, kona Kona, kona, kona Kaya kona, kona, kona Katoto kona, kona, kona Kona, kona, kona Kona, kona, kona
Kukwenye kona baby fanye kama vita Wale unanimaliza miuki nita mamasita Kuna wadau pale wanataka kubisha Lakini simba lao lipo ndani linatisha Mekupa kitiketi mekukaribisha Ata ukitaka cheti na kuongeza visa Yeni unakula keki nonja kama pizza Unararua tu wakuna kubakisha Pale nikianza madini anatamatisha Mpaka waga na tensi baby unachoma picha Yue ni papens baka nimefura bicho Sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa Mina lishwa, mina vishwa Na kisi mama kutembea mina vishwa Na nye mapens mina bembea na wika Mina
Shenzi jumi bila unika Jua na mbani
ladies.
Ati vile ana woka nafanya nitu crazy. Vile ana doa kaka tuto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile ana woka nafanya nitu crazy. Vile ana doa kaka tuto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda nimewacha ata brenda. Nataka nikusuke adi mwisho wa kalenda. Tiki vile usorembo mepaka mafuta. Na baby ukiwaka kuna tingisha madhudha. Baby first of all tuingie tu kwa bukla. Sahao shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole ni kuvalisha hearing. Juleo kama kwa ya sababu yaka nita sing. Nakupenda sana uliza ataliza. Nataka uwe wangu ni kuite my miss.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anadua kaka tuto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anadua kaka tuto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Una vila minapenda vitu lako. Una vila minapenda vitu lako. Vila minapenda
vitu lako. DJ Kingpin.
Una vila minapenda vitu lako lako. Basi kamo nipeleke kwa soko. Niko ndani nani usikamu na kina nani minataka unisuke we ukue my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti chini miku. Pete kidole mi say yes I do. Who this boy pan me army. Who can you feel best he call me honey. Shot shot in the morning. Oh, in the morning time.
Ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anadua kaka tuto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anadua kaka tuto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Design nika supu bila ma cosmetic. Vile merembeka anaka mromantic. Yani mrembo tulikota usi. Sura nye upe na nyole nye usi. Nataka niku oe unizali ya mapacha. Nataka niku suke na uchura utawacha. After harusi my girl tone hanimu. Tunaserereka 5 today. Adi noon say my name baby ni ite iano ranti. Mina garika V8 na lambo kwa paki. Maganchi kwa wingi tunazipeleka banki. After that ni vacation sherehe. Ati vile anawoka nafanya niku crazy.
Basi tuende akiva na kazi kabla nitoke. Okay. Basi tuende akiva na kazi kabla nitoke. Okay. Umekala crash iyo top na yomini. Kwangwa si match. Ana jam anajishika kiuno. Anantolea masku get kila kitu mufanya. U appreciate. Oops. Ulimi yangu kulikuwa na amani. Sasa nimeleta tabu. Hey. Ulimi yangu unilete ya noma tu nakwambia. Hey. Ulimi yangu unilete ya nuksi tu nakwambia. Hey. Ulimi yangu unilete ya noma. Ni sato jioni around 3. Ilikuwa kwa stage na take. nikasimama kando yake, hakuwa na sikio akiba kwa kibeti yake. Nikawika wezi, wezi kidogo, akanishika ukiamini, akanishika mashati, akaniangusha chini, iko iko, akanipiga mangumi makofi, akanikanyangia chini. Mmoja akanikondolea macho, kijana sikingine ufikirie maneno yako. Watu walikuwa naangalia, kuna kitu wanafanya, wanacheki na umia. Paka ule dem nilikuwa nasaidia, nika wish ninge nyamazisha ulimi, kaindyo kusaidia. Tena si mimi, ulimi yangu unilete ya no matu na kwambia, ulimi yangu unilete ya no situ na kwambia, ulimi yangu unilete ya no matu.
Ina kakitu kwa mwesho mku telefon, kuja na mavitu vitosho makorazon. Tote chipo mwitu na posho necho mapoke, ndemi takuja na chumvi na nyongi ya juzi.
Santi kwa pendo,
katawaya nengangi tante tawavi tante wing 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 katawaya nengangi tante tawavi tante wing wing
kasea tufinya finya finya ne tukipotea tureke reke mishane tukiropopwa tufunga funga funga ne tukinyanyaswa tupika pika niyane pika niyane pika niyane pika niyane pika niyane
niko haichi ya neno wala haichi ya neno niko haichi ya neno
mighty name, eh? It a die, it a die, it a die. Go tongue, yeah, it is.
Inawasha na
fahamu uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie najiona bora, lakini ukiwa mbali baby baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora, wendo na gitari darling nikitaka kupona. Unaniweza weza, unaniweza weza, unaniweza weza, unaniweza weza.
Love the way you whine, dirty whine, bigger dirty whine. My girl dance and free up on her mind. Dirty whine, my girl, dirty whine. Do you think I'll lose you by anyone? Yeah.
Oka, oka, roga, hakuna kuchoka, choka. Oka, roga, nataka kuona kuzichoka. Oka, roga, hakuna kuchoka, choka. Oka, roga, house human, roga, roga.
Up, baby, show me what you got. Napenda mangoka wanajua kumake it clap. When I snap, you clap back, you clap back. When I pull it up, you pull it back, you pull it back. Mi nataka toto
oka, roga, hakuna kuchoka, choka. Oka, roga, nataka kuona ukizichoka. Oka, roga, hakuna kuchoka, choka. Oka, roga, house human ni roga, roga.
Wendo my queen, wendo keki, toto nice clean, dona teki. Ina mabeno basi lail biga flexi. Yulia kembati gola say I love the way you white.
Akimboko leo staki kuwa chocha. Nshia izungushi wadi na mama mboga. Kila dema kona style ya kuroga. Usiwai dharao kitu kama huja onja. Mina penda slim kanyo maiko nono. Mnyama sikuli sifugi no no. Safari ya kumwaga ni ite kono kono. Game yangu na mota dhani chali ya komono.
Usha ipunu wa boy boy wane mtoto. Usha ienda strip club ya wasonjo. Usha ipe otamu katha nini ndoto. Unapigia kitu moto unalala popo po.
Oka, oka, roga, roga. Hakuna kuchoka, choka. Oka, roga, roga.
Tuko sande kwa chat, sifu mungu.
kama rasta,
kama rasta.
Sunday mina dunga kama pasta,
kama pasta.
Time ndo nifikishe ibada, ni kule sakramento leo ni sari kijapa. Hey, story za devo nimetema,
nimetema.
Papa godi yendo kusema,
kusema.
Devo kunipata utahema, juu ndane Yesu mi already nimezama. Cannabis sativa nimesare yendo giva, niko mtaani injili nikideliva. Misikati wabava koza kupanliva, juu leo sini Sunday buta mina jideliva.
Tuko Sunday kwa chat chikinduru, tuko Sunday kwa chat sifu Mungu. Tuko Sunday kwa chat chikinduru, tuko Sunday kwa chat sifu Mungu. Chikinduru, ay, nduru, ay, nduru, buda sifu Mungu.
Msa inasaka tukoni kising these songs kwa Yesu kuna form. Ay, binguni taingia tunatimba. Wala isi kwa gone nitajiva. Shetani akinisaka nina kinga. Toka nende church mini song kona, toka nende vas nita dance tukidogo. Toka nipike pass nili acha kona zogo. Nimeshika nare shetani pigwa mabare, kwa Yesu kuna mani na kombia si matani. Nimeshika nare shetani pigwa mabare, kwa Yesu kuna mani na kombia si matani.
Tuko Sunday kwa